Kwa limbi entambula bala vude, abazadde n'abayizi ku muze gw'okulinnyira ebidduka mu bifo ebitali mu mateeka nga bagenda ku ssomero. Ekino ekigatta bavuga Taxi Uganda Federation of Taxi Operators kigamba nti embeera eno eyakayisanya k'abasaabaze ereetera entambula okukaluba omujjuzo ku bifo atikkirwa ne guleetera abakulu okwesa omukisa gw'okubba. Ayogera ekibiina kino Moses Binuyi Mawejje asabye abazadde okwettanira ebifo ebinyumanyiddwa mu mateeka nti ebitongole bisimba mu taxi. Alawuje n'abali mulimu gwa taxi okwewala okuduumuula ennyo ensimbi ez'ebisale.
Mwegendereze obutayambibwa buli muntu kubanga abamu bakyala kimpadde beeyambisa ebiseera nga bino ne beefuula aba good samaritans naye nga babbi. N'olwekyo abantu bakubiriza nti abantu abalina okubayamba beba balina yunifoomu nga kuliko ekigambo utoofu na ground mu Kampala ate nga kuliko n'ennamba. Ate bwe tudda ku saidi yaffe ffe abavuzi ba taxi tubakubiriza okunywereza ku lutusi zaffe eza bulijjo kyowankawanka genda ku lutu ndala olw'okubanga abayinza okubanga waliwo abantu abagenda okusingawo. Ekyokubiri obutayongeza bisale kubanga tulina nsonga lwaki twongeza ebisale ate nga ffe tusinga okuba n'abaana be tutwala mu masomero. Ekirala okwegendereza nti buli we tugenda tugenderere obupande obuli ku nguudo makoona ate n'empisa mpozi n'obuyonjo